kana ndichika siku epiki macheza anayambira ndisi mapiki amafuna kuti titenge ma selfie nali ndithu kutanaka pukuta ku VIP anandiyamikira kuti fizo you push me uli ngati ine ndemo you don't know what we could be we can be a power couple man just you and me tiwa pusite and tiwa how things should be sama chenedwe machukidwe machitidwe ndiwe dolo kale ulipatali gotway tika patikisa na tikwetsa onse ndite ngatilu ya premier baby we ya betway mafana osewa tiwa koleka mkwekwe ngati Rihanna ndi Drake na feso ndi work work tinatengana ndikumapita panja nyimbo zanga nkali moto playlist tita sanja
chikazi chomu chingafuna kuti tipange show busy tipepete pa Malawi tisipate tawi kanisa chikondizi kani ya chikazi chomu chingafuna kuti tipange show busy tikumise pa Malawi tinalibe machawi chinatengendwa chikazi
Napita President's Hotel for coffee Banalibe wa manyazi tonse ndia comfy Dinaga bankani zambili we both free Amada kala manager wanga at my girl's fee Goma saga maya nkola mafuso kundiva fee Kundiveta kukoma kumutu takadafi Dinali limoti for 5 hours roughly Kujeza zinkani kumango seka laughing Anandile takuvala matishet azidole Dima show tondi pregeta ndi samalole Ndisa naturuke ndi jedwe pakali role Ndi tiga nkazi Singini zanga mpaka tiko lirole Tina jengela na kwa friendi kukalifa Ukundi kumundi na lima munda kukalauza Ndine yuka pena iyeyo anandiyuza Koma musa dawepo inu andu matrauza Mkani ya
chikazi chomu chingafuna kutitipange show busy Tipepete pa Malawi tisipate tawi kanisa chikondizi Mkani ya chikazi chomu chingafuna